wade mchidongo chiku defaya Eh eh, dija dipuyo mana naji uliragwe Atani sempola ngane sembeleza Ah 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 ah, boy ngane sembeleza Yo, my baby sunda, paka chini wansi Njaga rozi nenga wensuna jida Yo, dawa wambuza, bebo chikorotia Na muta mundi, nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Yo, bafane mbalaba katitira wikamuweze Ze nazari wanacho kare kwe kufauto Sanyu so mutono mkuru ujeri kuzaga Ene time yangeno mkiti kamba sabule Mbalaba wasikate jezi ze kamufunde Katani kautani sejo na ochimani Tuku wa straight katitu saze nesaru Jamaica kwe ni Japani kwe laba tutunze Tutambula na vyo katinawe yolese chicho Amala kukanyu makufa kwenye oteketalu Zesigala mbaku wa chilo na misana Yole kanze mba weva ipene ya lagirwa Bini kisi uji katima fuki nesonga Bakiriza kuruno watani soko dancinga Dumite kuri uwe ya zari wanacho Wama dite kale nyonge zako kubesi Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho Nazari wanache chitone Nazari wanacho Nazari wanacho Yo Ze nazari wanacho Nazari wanache chitone Kunyumi zabi chiti chino chasuse Awana waku chakaleno mchibala Tekuso solano wanga wako zemeka Kuhuwe gentleman iteka golino kunyumira Wenyingi rapate wafane neva tenda Chankala nyapate kuruto neva kamba tinzi ze Phoenix yuji katiaka za nyonka tawukide Awana besite katite mutemu kuwa kuzi Kuruno mwete gereze kwa taina kawina Tasembea tusachi mubo ikwe nonga wetu Tubisuna, godi hele kumika na kawala nkasange Nze ndi mcheba itamuzi magazini Eemo kama ya tukudeo Amaso kuruno tulaba katubale Boss Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Tulibabi, tulibabi mweno mwe industry Faba kube miziki mwenane mchamuka Kukakasa, kukakasanti vino vya dala Wama selekita jikuwe wajulile Double beats Wazari wanacho Isaac Atonics wazari wanacho Bola kale wazari wanacho Yo, komedia nao wazari wanacho Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone Nazari wanacho, nazari wanacho Yo, ze nazari wanacho, nazari wanache chitone